an on lamdo am bo fahin jomirawo am an on umrowo jalorgal deftere zabura sura chapani enai enai aya nai isovil kun debbo on mardo tidal o danyama ha hitande ujune etemere jenai e chapani go'o o don der aldi be dina wakati man hokki wallinde kerol faki isa almasihu fu ewi go isovil yehi waylankere funankere lesdi sin wato chana begori kuma ko gam yottina dina masinkeku haton kudi haton don darne wakati dungu kun lari bawde jomirawo ha bakkeji fere fere o do jangina deftere cheni de bible haton man ha yitande ujune gotel etemere jenai e chapan enai edidi himbe ye prefere fere wari hakun gam tefa wallinde mako no billa famdiri fu filipia sura 3 aya nogas ego o wi o waddan ragare billaman ha hoshugo jabrude be juude mako gam emol awawon dabbutugo amin ha TWR Nigeria malla honde jwetati honde jwego honde jwetati honde jwetati honde nayigo